Abahluleli 21 verse 1. Abantu bakaIsrayeli babefungile eMizpa bethi akunokubakho umuntu oyakunika bakaBenjamini indodakazi yakhe ibe ngumkakhe. Verse 2. Abantu basebefika eBhethele bahlala khona kwaze kwahlwa phambi kukaNkulunkulu baphakamisa izwi labo bakhala kakhulu. Verse 3. Bathi Jehova Nkulunkulu kaIsrayeli lokhu kwenzelweni kwaIsrayeli ukuba kusilale namuhla esinye isizwe sakwa-Israyeli na. Verse 4. Kwathi ngakusasa abantu bavuka ekuseni bakha khona i-altare banikela ngeminikelo yokushiswa neminikelo yokuthula. Verse 5. Abantwana bakaIsrayeli bathi yisiphi phakathi kwazo zonke izizwe zakwa-Israyeli esingakhuphukela ebandleni kuJehova na? Ngokuba bebefungile isifungo esikhulu ngaye ongakhuphukeli kuJehova eMizpa ukuthi wobulawa nokubulawa. Verse 6. Abantwana bakaIsrayeli bamawukela uBenjamini umfowabo bathi kunqunyiwe namuhla esinye isizwe kwa-Israyeli. Verse 7. Siyakwenze njani ukuba abaseleyo babe nabafazi? Lokhu sifungile uJehova ukuthi asiyukubanika amadodakazi ethu abe ngomkabo na? Verse 8. Bathi yisiphi kuzo izizwe zakwa-Israyeli esingakhuphukelanga kuJehova eMizpa na? Bheka kufika ngamuntu eKamu ovela eJabeshi Gileyadi ukuya ebandleni. Verse 9. Sebebalwa abantu bheka kwakungekho muntu kwabakhileyo eJabeshi Gileyadi lapho. Verse 10. Inhlangano yathuma khona abantu abayizinkulungwane eziyishumi nambili abangamaqhawe amakhulu yabayala yathi hambani babulala bakhe eJabeshi Gileyadi ngosuku lwenkemba kanye nabesifazane nezingane. Verse 11. Yilokho eniyakukwenza, niyakuchitha nokuchitha bonke abesilisa nabo bonke abesifazane abake balala nendoda. Verse 12. Bafumana phakathi kwabakhileyo eJabeshi Gileyadi izintombi ezintsha ezingamakhulu amane ezingazanga indoda ngokulala nayo bazisa eKamu eShilo elisezweni laseKhanani. Verse 13. Yonke inhlangano yathuma yakhuluma kubantwana bakaBenjamini abasebesedwaleni lakwaRimoni yamemezela ukuthula kubo. Verse 14. UBenjamini wabuya ngaleso sikhathi babanika abesifazane ababebasindisile kwabasifazane baseJabeshi Gileyadi kepha ababanelanga. Verse 15. Abantu bamawukela uBenjamini ngoba uJehova wayenze ukwahlukana ezizweni zakwa-Israyeli. Verse 16. Amalunga enhlangano ayesethi siyakwenze njani ukuba abaseleyo babe nabafazi lokhu abesifazane bachithiwe kwaBenjamini na? Verse 17. Athi nga liba khona ifa labaphunyukileyo bakwaBenjamini kuse kungesulasizwe kwa-Israyeli. Verse 18. Kepha sinakubanika nokho amadodakazi ethu abe ngomkabo ngokuba abantwana bakwa-Israyeli babefungile bethi makaqalekiso nika owakwaBenjamini umfazi. Verse 19. Athi bheka kukhona umkhosi kaJehova iminyanga eminyaka eShilo elingasenyathu kwaseBhetele ngasempumalanga komendo okhuphuka eBhetele uya eShekemu nangaseningizimu kwaseLebona. Verse 20. Abayala abantu bakaBenjamini athi hambani qamekele ezivinini. Verse 21. Nibone, bhekani, uma amadodakazi aseShilo ephuma ukusina lapho kusinwa khona, anophuma ezivinini, nizibambele kube yilona lo mkakhe kuwa amadodakazi aseShilo niyezweni lakwaBenjamini. Verse 22. Kuyakuthi lapho yise noma abanwabo befika ukuphikisana nathi sithi kubo sinikeni wona ngomusa ngokuba asithathanga kwaba yilona lo mkakhe empini futhi anibanikanga wona khona ngabe nitholile icala. Verse 23. Abantwana bakaBenjamini benze njalo bazithathela abafazi njengenani labo kwabasinayo ababaqhagayo bahamba babuyela efeni labo bakha imizi bahlala kuyo. Verse 24. Abantwana bakaIsrayeli bamuka khona leso sikhathi ilona lo waya esizweni sakhe nasemndenini wakhe baphuma lapho ilona lo waya efeni lakhe. Verse 25. Ngazo zinsuku kwakungekho nkosi kwa-Israyeli, ilona lo wenza okulungile emehlweni akhe.